Zongchole sukape, ipilele mungu pecha, ibundwa cha hilali ya pae. Zongchole sukape, ilelo tinambazi, ibundwa cha hilali ya pae. Zongchole holi uku, kizamu mamilioni, ibundwa cha hilali ya pae. Zongchole sukape, ipilele mungu pecha, ibundwa cha hilali ya pae. Zongchole sukape, ilelo tinambazi, ibundwa cha hilali ya pae. Sasa ni mali Joya si la pesco no es comida Sasa ni
Seku njini la mafanda la na wafana sasama Hosti ya mi mali me mali suni mali Hauke mli, hauke mli Silalo mdala le mali suna mamilioni Hauke mli, hauke mli Silalo mdala le mali suna mamilioni Auslinda mamilioni Linda ma million, yes, wa fana wam. Linda ma million, Linda ma million, yes, wa fana wam. Linda ma million, yes, wa fana wam. Linda ma million.
Let's go.